kwabethelwa khona eCalvary. Izono zasala eCalvary, amacala asala eCalvary, ukuhlupheka kwasala eCalvary. Ah, Jehova Shalom. Izifo eCalvary, izinkinga zasala eCalvary, izifo zethu zasala eCalvary. Ah, sinathini eCalvary? Calvary, Calvary, sikhuluma ngeCalvary, msebenzi weCalvary. Usibona sihamba umsebenzi weCalvary, usibona siphila umsebenzi weCalvary, usibona sisebenza umsebenzi weCalvary. Senzele umuzi eCalvary, ayi senzele ifembe eCalvary.